kelele. Kamasha biki biga kelele. Babi mapesa kebo mystery. Watch out, yendele. Dausha biga washa yendele. Kamasha biki biga kelele.
Kavo, niko ndani ya rap kama matumbo. Niko ndani ya map na panya mambo. Niite Rambo na toa tuma hit. Hadi manzi yako ni decide kuchit. Niko kwa beat ka hat, toa boom ka match. Hadi kwa bash, oh my gosh. VIP kwa club, my chicks to smash. Goma zetu zimeiva ziko mahap. Ziko so addictive za diary hap. Siko kwa street, miniko kwa lap. Jina yangu kubwa wanataka kurap. Haha, yeah. You know, tuna madem kwenye crib, we be getting it on. Na leo hatutoki till 6 in the morning. BC party ni kuchafua men. Na hadi kumeta mangoza zimetupo na my fans.
Na ushabika wacha nyendele. Kama shabiki piga kelele. Babi mapesa kebo mystery.
Kuna party, party, utadhani olipo. Kama huna ganji, baki home usikuom. Ndani ya klabu, parking, kumeshona people. Bila mabati, tunashine we four. Mamanzi, uchi, wameva uniform. Isha kuwa, mindyo natuwa form. Wananita, Bobby, M-A-P-E-S-A. Habibi, habibi, wanangoma, zangu. Kwa 4GB, flow ni baridi. Na pedi, CD, headi ya kunipea B. Walinipea D, eti sikuweka bidi. Lakina ngaka, shendelia, madem, sindilia, mahit. Sitolia, jajayo, nijalia. Manyemele, nyemelea, yopanulia. Kushoto na kukulia, kizima na kushtulia. Marapa ni mawagido, wagetapo kwa korido. Na pembe utadhani kondo, maniga kwa sito. Mamanzi kwa bedroom, beat ina boom boom. Tenje ina zoom zoom, mamanzi wa pum pum. Wadudu, micharazo, timistari, vum vum.
Na ushabika wacha nyendele. Kama shabiki piga kelele. Babi mapesa kebo mystery. Watch out, nyendele. Kama shabiki piga kelele. Babi mapesa kebo mystery. Tumia pesa, pesa kuzowe.